izingane zifunda ngosathane eBhayibhelini bese zizwe nangendaba ezifundiswa kusonto sikole bese unye zibe netwetwe qobo ngalesithe singabonakala. Abazali bengenza kunini ukwehlisa lokho kwesaba ngokuthi basho uthini uNkulunkulu eBhayibhelini. Lapho ohlelweni ezomndeni sizoletha uholo ngalamavesi ihlala ungasuki. Phinde ngubingelele ezomndeni uhlelo ukulethela izeluleko eziphathekayo ngabaka Focus on the Family. Sithole umbuzo kumzalo okhathazekile uthe, ngingehlisa kanjani ukwesaba enganeni yami ngosathane? Enyangeni ezimbalwa umntana ona 5 uyaqhaqhazela ngalesi sihloko. Uhlale njalo ebuza imibuzo ngosathane bese ebuke ehlasimula ngalokhu angakwenza kuyo usathane. Uyaya kusonto sikole, siyathandaza sifunde iBhayibheli sonke ndawonye. Okwamanje kubuya konke lokho kungasizi. Ngizamile okusemandleni okumqinisa kodwa kumele ngivume ukuthi kwamina akukuningi engikwaziyo ngosathane. Ningangitshela ngqo ukuthi zithini izibhalo ngosathane. Sizokuthakasela ukupha uchazo olufuphi lweBhayibheli ngosathane. Kodwa phambi kokuba sikwenze, sifuna ukunxenxa wenze into eyodwa ngentombazana yakhe encane. Asikho isizathu sokuba yesabe. Uma ikholwa nguJesu futhi ingumntwana kaNkulunkulu iphephile ezandleni zikayiso sezulwini. Nakuphi ongashiwo ngosathane kucacela ukuthi angelokothe athinte kumbe alimaze labo abampilo zabo bayiphila ngaphansi kwesivikelo esiyigazi likaKristu. Ubalo lokuqala lweBhayibheli ngosathane lukuGenesis 3. Kuleyo ndima umlingo uyiveza ensimini yase-Eden egqoka isikhumba senyoka. Kwakhona ukuba ubonakala lapha losomaqhinga oliqili ngokomzimba owile emva kodlambedlu kwenza abafunde Bible scholars beBhayibheli basola ukuthi ukudalwa kweyingelosi, impi yasezulwini nokuwakala isifa emseni cishe kwenzeka phambili kokuba sizwe kwizahluko ezichaza ngaye eBhayibhelini. Ongakho sithola uchazo lokuba amaKristu ehlale ekhuluma ngonqubuzano olwaselukade lwenzekile phakathi kaNkulunkulu nengelosi enkulu. Leyo ngelosi enkulu esiyazi iwusathane yaxoshwa ezulwini ngokuyikhukhumeza kwayo ibe yinkosi yendalo yonke. KuJobe 1.6 kuveza isidalwa lapha esingabizwa ngosathane. Kodwa ngokwesiHebheru ummangaleli oyisitha asathane. Lokhu kubeka okuhambisana ncimishi nokamphostoli uJohane ma ethi ummangaleli wabazalwane. Isambulo 12 verse 10. Lezi ndima zibukeka zikubuka umuntu munye engqondweni. Asikhulumi ngeimpawu ngobuntu bomqondo wakhe. iTestamente elisha liyenaba kule ngqikithi. Lichaza uSathane njengombusi walelizwe ngoka Johane 14 verse 30. UNkulunkulu walesi sikhathi 2 kwabase Korinte 4 verse 4. Kunye ngokombusi wamandla omkhathi ongumoya osasebenza kubantwana bongalaleli. Yona ngqikithi yenza ibandla lisho ukuthi uSathane usanike ukubusa isikhashanyana emhlabeni. Ukudinga ukwaziwa ndodakazi wakho omncane ukuthi isiphetho sikaSathane kade kwaqedwa ngaso. Ukwehlulwa kwakhe sekuqinisiwe. Ngokwencwadi yesambulo, isiphetho sakho kuba aphonswe echibini lomlilo nesibabule ekugoqweni komhlaba. Isambulo 20 verse 10. Okwamanje, iBhayibheli sikhuthaza ukuba simelane naye siqine okholweni. Yokuqala kaPetru 5 verse 8 no verse 9. Uma sikwenza lokho uyogoqa umsila acela empunzini ekaJakobe 4 verse 7. Nanko omnye umcabango, kume indodakazi wakho aqonde ukuthi uSathane akahlaseli imvama njengesihonga senuna enkulu namaphupha amabi mbone esabisayo ebusuku. Kunalokho uzama ukusikeqa ngeyilingo ukwenza izinto esazi kahle zi-wrong. Uvamisa ukugqoka ubuso buhle nxa ekwenza lokhu. Uyathanda ukuthi maye letha kithi ayilethe njengengelosi yokukhanya yesibili kwabaseKorinte 11 verse 14. Singakhuthaza uthi jeqe kuwebsayithi yethu uma usathanda ukujula ngalesi sihloko. Sineyinkulungwane zemibhalo neyinsiza ngokwezihloko ezihlukahlukene kanjalo neyincwadi nama-DVD angaba usizo kuwe nangindodakazi wakho. Chofa ku-safamily.co.za ukuthola lokhu okucingayo. Sikhulekela ukuba undodakazi yakho ithole ukuphepha kuKristu nasezweni lakhe.
Lolu hlelo ezomndeni ulethulelwe yiFocus on the Family. Sihlangabezwa ohlelweni oluzayo.